masaha y'igica munsi ashyira saa 9 z'amanywa abanyeshuri bo mu mwaka wa gatanu ku ishuri ribanza rya Nyakibingo bari mu isomo ryo kubara mu rurimi rw'icyongereza iryo ijwi ryumvikana mu yandi ariko risa nk'iritsindagiye kuyarusha nk'aho ari iry'umuntu mukuru si ibya mwarimu ahubwo ni iry'umunyeshuri udasanzwe Jean Marie Vianney Rusenga Mihigo bahimba vizio mu mpuzankano y'ibara rya kaki ishati n'ikabutura yicaye mu ishuri ariga kimwe n'abandi banyeshuri uyu musaza ufite abana babiri n'abuzukuru bane ijwi rya Amerika yamwegereye atubwira uko yafashe icyemezo cyo kuza aho kwigana n'abo wagereranya n'abuzukuru be
bavuye mu ishuri niro mu gatandatu primaire nabo bakubwira ngo nisitiye mu cyangwa se witiye nakomeje kubabwira nuko nize nibwo nifuje kuba nasubira mu ishuri ushaka umuntu uri kwa siveri wanyishyigitwa ibyo yabuzanye kuva muri Congo ngezeyo muri Congo nabona abantu bazi yiringara igiswahili amagambo nari nanditse ageze kuri 30 y'igiswahili yambaye makeya ngaruka mu Rwanda nkomeza kwifuza ishuri kuva guprofita rero noneho mbona uburyo niga igiswahili ubu ngubu igiswahili ndakivuga nta kibazo iyo nyumva kuri radiyo tanga umuntu usobanuza noneho n'ubitangazo bivuga ngo buri munyarwanda wese yemeye kwiga buri wese ajya ku kigo cya Kibingo mbasaba niba bakanyemerera kuma ishuri ryo kugira ngo nigemo
uretse igiswahili avuga ko yigishijwe n'umuntu akakimenya Muzehe Vianney mu gakapu ke k'ibikoresho by'ishuri agendana ikaye nini ya registre yanditsemo amwe mu magambo y'icyongereza n'ibisobanuro byayo mu kinyarwanda uyu musaza akavuga ko ayo yayigishijwe n'abanyeshuri bo mu yisumbuye baturanye mbere y'uko afata icyemezo cyo gusubira mu ishuri Muzehe Vianney avuga ko we yaganirizaga ku gitekerezo cyo kugana ishuri barimo abamushyigikiye ariko benshi mu baturanyi bakamubwira ko ntacyo bizamumarira nyamara we na n'ubu atsimbaraye ku cyemezo cye
ariko hari n'abandi noneho bavuze bati ariko se noneho ubu koko ibyo gutakaza umwanya wawe iyo kugezemo urabona amashuri uzayarangiza ndabona ni icyangombwa ni uko ngiye kujya aho ngiye ubumenyi bateze uzahabwa akazi nanjye mbabwira ko ngiye kimwe atari akazi ngiye ndi gusaba ngiye ndashaka kugira ubumenyi mbere yo gutandukanya icyongereza mu gihe nkibonye kwisakwa n'igifaransa ngiye kuba namenye rero ururimi ubu nkagira n'ubumenyi nagira nk'ibyo nshobora kurangiza ugenda segonderi kuko nasiganiriza uko runaka
mu bagowe no kumva icyemezo cya Muzehe Rusenga Mihigo harimo na Simba ari kure Celestine umuturanyi akaba n'umunywanyi we wa hafi
twabiganiriyeho tukayatumvugisha impaka tukayatumvugisha ati Viana witubeshye ntabwo uzajyayo ngo ndetse wicare mu ntebe za mwarimu tubijyaho impaka cyane abantu benshi bakayavuga ati ntabwo byashoboka biriya ni kode ifite ntabwo azajyayo turazabisiganaho ariko birangira nyine ejo bundi twumva ngo mu gitondo ngo yagendera guza amakaye burya njye nyine ntangaza nuko abantu be ngo yambaye iniforume ngo yagiye ku ishuri ese uwo mwarimu yamushyize mu wa mbere yagiye mu wa gatanu yagiye mu wa gatandatu biraducanga abantu nyine biba byatubereye ishoramahanga by'uyu musaza
ubusanzwe mu rwanda mu gihe nta bundi bukererwe bwabayeho abanyeshuri bo mu mashuri abanza baba bafite imyaka iri hagati y'irindwi na cumi n'ibiri bivuze ko wafatwa nk'umukuru ku ishuri yigaho Muzehe Vianney amurusha imyaka 42 twamubajije niba hamwe n'icyo kinyuranyo cy'imyaka atagorwa no gusabana n'abo bana cyane cyane mu gihe cy'akaruhuko yadusubije muri aya magambo
hari ugukina turakina n'ubwana turaganira karabona ubu bajyanisha bagifungura biba ari ngombwa rero ngo tuhite gusabana tuganira noneho mbigisha uburyo bandika 20 uburyo bandika 1 uburyo bandika dogita nabi bakoresha batabyabana nira nkonye nkabibasubira muri neza kugira ngo babimenye
ku buyobozi bw'ishuri yigaho nabo bemeza ko mu minsi ibiri amaze ku ishuri Muzehe Vianney yitwara neza kandi biteguye kumufasha akiga neza madame Nyirahakizimana Sifa ni umwarimu ukuriye abandi ku ishuri ribanza rya Nyakibingo ni nawe wasigaranye inshingano z'umuyobozi wacyo tutahasanze
twabonye ari umunyeshuri mwiza cyane akigera mu kigo twabanje kumubwira amabwiriza agenga ikigo cyacu tumubaza niba ayo mabwiriza azashobora noneho nk'ukuntu twabyize mu burezi twebwe tuba dufite uko tumutwara nta kibazo rwose twigeze tubona ko uwo munyeshuri wacu bitewe n'uko twize metodoloji z'uko dufata umwana n'umuntu mukuru nta kibazo afite rwose kandi nawe yatubwiye ko azatwubaha nk'abarezi akubaha n'amabwiriza y'ikigo kandi mu minsi ibiri amaze nta kibazo turamubona
ku bijyanye n'uko umuryango we wakira iki cyemezo yafashe twashoboye kuganira n'uwo bashakanye ari nawe babana mu rugo bombi bonyine kuko yari yagiye mu mirimo y'ubuhinzi kure y'aho batuye nyamara uyu musaza Rusenga Mihigo yatubwiye ko bamushyigikiye ndetse umuhungu utuye I Kigali ariwe wamwoherereje amafaranga yo kugura umwenda w'ishuri. Muzehe Rusenga Mihigo avuga ko intego afite mu myigire ye ari ukugera ku rwego rwo hejuru rwose rushoboka. Temistoke Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.